Scripture. Verse 2. Uthu Jehova, uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Verse 3. Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Verse 4. Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe, ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu. Verse 5. Awuyukwesaba ivuso lasebusuku nomcibisho londizayo emini. Verse 6. Nobhadane oluhamba ebunyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu. Verse 7. Bayakuwa bayizinkulungwane ngaseceni kwakho, nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho, kepha akuyukufinyelela kuwe. Verse 8. Uyakubuka njengamehlo akho ubone ukuphindisela kwababi. Verse 9. Ngokuba uthe, Jehova isiphephelo sami, ophezu konke umenzi labe yinqaba yakho. Verse 10. Awuyukwehlelwa ngokubi nesifo siyukusondela etendini lakho. Verse 10. Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Verse 12. Ukuthwala ngezandla ungaqhuzu ngonyawo lakho etshini. Verse 13. Uyakunyathela ingonyama kululu, uyapha ibhongo lengonyama nodrago. Verse 14. Ngenxa yokuba amathele kimi ngakho ngiyamkhulula, ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami. Verse 15. Ngiyakungibiza ngimphendule, ngiyakuba naye eso ngimkhulumise. Verse 16. Ngiyakumsusa ngobude bezinsuku, ngifunise iso yami. Awubo 92 verse 1. Kuhle ukubonga uJehova kuqhubela igama lakho wena.